studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to poggi jande ga fandu hala mamadou samase fu jam nyalli sakrabe kedibe gollirde seni humanire woteji fusama nyande altinere nde mbiyanna fer pelle halna en mbiyanna bal putkoji jelli yo gollirde monde wotere humnene woteji men juina bangal waynde na wulle wuddu mbiyan ndu nde bangal le wuddu ndu mbiyan habitiba jeno mbarama mbiyan jeegomo ndun wobbe barmi alal barake nyen mbiyan le hippugol jaadin kobe do d'accord de boni le lamu moti hippugol gol mbiyan gubal gsm ngal alkaida anditi wadde halaji hewi sanne do gollidal hakunde janginobe golonobe ko mun en mbiyan janginirde golonobe ko mun en kanya dun fedde am ardibe yogabe fedde de jeddi yobugol kalisi yalla de do janginirde de na hisa e mutreji di mbenno wobbe kay voliti dum wana fi gonga di gun sembe kabardu amen hande kikide alkamsare nay leru fevrier tan 2021 bismillah sakrabe gouvernement o fusi gollirde humanire woteji seni nyande altinere mbiyan go oleru fevrier tan 2021 itigol e jatte de do gollirde mbiyan hala mudun memete jatti le landinal woteji garuji di e ingol gollirde wotere kabar woteji wattu jun o kay yimbe seni be holiti yo batte politika ko wana fi batte kebe kaddana ko ene Mariam Koulibaly do fostan sita sidibe
imadraji wadama le didi lewru fevrier 2021 pousse de fedde entretene seni ne fedde na han dardade non e wotngaji warande wadede degre pousse de ne fedde yo degre numero 0070 18 signinane to ministre humnido wotengaji warande wadede antitirtero ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation mamari sidibe yo netto nefede pousane o holiti ne lang waddi imadraji do tabene wondi e khawruntinde be jantida na wotengaji warande wadede hanu yehurre nefede antitirtene senine ne humni ko fotta be sappo jeno hanu wadde imadraji yewitane wotengaji ni warta wadde pousu ko nefede ana wadde lamde kewdi jogabe holiti fedde negon wonko warta wadde battamere pousu ko nefede yalla no waddata torraji le wotengaji warande wadede na fedde humnine yimbe be wala politique me kan yimbe politique ko heewi holliti bi imadral an han wadede to wotengaji maldi warta fuddo
gol do fusugol seni landinaka no fevri gol wadama dum no tiagal bal politikoji di e wi no hun keta goto ardibe fedde sadi ka non fedde de holliti na holli jo in gol golido wotere kabaru wuteji labudi le lidi mali kadana kum halni draman mayga do fustango sita sidibe
il y a un processus
imadraji mawde an han wadede ko kawntinta yimbe parti politique fu yalla be jodo be jantida na wotingaji ni warta wadde wakkarna be fuddi imadraji lam ko be leedi ummi pusi fedde entretene senine ne fedde an han dardade no e kabaruji wotingaji di mede milo ga yimbe parti politique me holliti wi fedde an han jojjinede ko dardito e wotingaji warande wadede lamde ana wada yalla hudun ne fedde jojjintene do hudune dogatade mudum hudu won bawde mere te jawdi mere jiwata honede gollirta hono be bamirta sariyaji me edi so kortal wada ama e di lamdi fu hakile jamo jottiton e bané fedde ne gollirta le wotkaji warandi
so bangal fedde halnan en ko sem fusugol mbiyan nda do gollirde humanide wuteji na hollita wiide saraji wuteji di na hani yewtede ndanno e wi horejo ko sem ben ko heewi na hani yewtede le mbiyan nda do ben le mbiyan kabar wuteji de gollirde wotere dun hunjam kabar mun hunjina hore yalla wuteji den hore le labal disa trawori woni horejo fedde ko sem na kuma halni Mariam Koulibaly fa sam Umar Umar Waygol Jass
pour nous
fisudo ndiya do fedden hani jokkude dow iwtade yel hono kabaruji woteji gaddirtani leedi meden di fedde wotere darano woteji labudi leedi malindi hono do yelira le batu ko bibbe leedi di fu tawa e mudun so pelle politiki kani e pelle societe civile en fu tawda e odo hakkille goto tawe fedde wotere hani humunade kabaru woteji di ndiya do fedde landino woteji labudi di jabarnde fu jabanta yudun wattu non do de bawde yade no nuyde seri de kani yewtirede li leedi meden di eno woteji di kani yewtirede li leedi malindi woteji labudi landi ne
sakira mbaw tutu haklay mano do mbien kabaruji amen bangal bemba amen Facebook e do Twitter famde fuf solo sabe jeno mbien barama jegomo wobbe barmi kenyan e li hipugol jaadin kobe to boni tonno le lamu muti e le communiquer dirpa mbien golira humani de kabaruji solo sabe larme mali do faba franci mbien mbari jaadin kobe nogayo de no keddano ko mi hor heba no do fof sanga Umar Waygol
ko mangal patembe kuditi widle wakati jagon yamde yimbele joyen kaborde teddude kanyi en garso nanni de do d'accordé e be gonno do moto ngaje be jogino mobile gotel do mobile di be noddata blendé di be landini be o do golle fatimi sedibe wonbe tombe kuditi wid nannu be banti nokkurende eruji seda tagal mudun den joppiti o do nokku wakande hijande arme mali yottino tonde ka fande arme o kay gonginay wid yalla yottiki o do nokkuna yottaki dun tafen le communiquer mo ngado be kuditi étude avioji français di kany en pabibe wakande golle o wadannonde ministère malien ko be jenayom keddiki le hen wobbe kasen do barmi le hen barmu be fur yimbe le ministère be ngaddi do e cuudi dogotoroje ko nayri bangal nannube o do nokku armée o holiti wi yimbe el mabbe nogayom keddi le hen mobile mabbe gotel bonnama kany moto ngaji mabbe gubal bingal pabotongal kabaru alislama ko alislama gondungale alkaida wi kany wadi dido golleji
Gulli dalla hakunde jangnirde de biade galnaade lamude fedde AIM ben waddundiri kambe sukabe lukube yogabe holiti mettimun en e ko ben e do jangnirde na njoba kalisi jalla pati jaltine jo en jangnirde jeli ju dum ngotta sabi nyaw covid 19 na wodi jun nenno jande de wattake no fevri ka non yimbe fedde AIM wobbe ben holiti abadan hono galdo kawrital ben hono galdo kawral natar fi hakunde mabbe e do jangnirde keddano ko ben draman maga e do fostango min e sita sidibe
do landul tama gulli dalla na hakunde fedde AIM e kanye jangnira de ngana lamude keddana ko Mohamed Kony secrétaire général humaninde kabaruji AIM jabi
on waawi yegude cuudi likkol kubel on fu be hollite talkuru fu wi kortal ana hakunde menen ka e mabbe ga hore be cuudi likkol antun ana waawi hokkude be kalse setan di kalse mo kirsange sabe yalla cuudi men likkol goy ana lento e imma daraji watte fedde likkol dem antitrene AIM ne
tawene guldo mako Mamadou Mayga secrétaire humani do sembe chaldi le fedde de hultiwide gulli dalla na jaati hakunde AIM e jangnirde de ngana de lamude ndere mudun an hulta de do jangnirde yobana fedde AIM kalisi yalla patifi jangnirde mabbe de nata e mutreji fedde de
partenariat entre les écoles
cordal hakune ciuri lekkoli koy kay fedde entretene AIM ne fuddake handen sa yidum wada ka rowne dum sabe nyaw coronavirus on be holliti ce coronavirus nyaw mudun hakin gen be wada imma daraji mudun maso do gase be bantinan be fali hitan hikare ma tiagasu ekol bamtama won ci lekkol ko hakata ko nyaaji nogay yoga ko nyaaji chamantati yoga do ana hokka fa o nyaaji debbe to yo kortal hakune ci lekkol goddi kay e fedde entretene AIM ne
jo en jangnirde de ngalda e lambe kay gondini jaati ngaldo gollidal ka e wi mabbe dum nafali be sabi yugul kalso mabbe e tawere fuf hono dum wajumidi AIM ni jangnirde hisali fi e mutreji feddende nyalama hertanago nyaw cancer yambina ma beta ko yalla fabaade nyawbe be sifaji cancer na hewi san e leedi mali yo iwde di indi yaade e sifaji goddi e wi dunke en robe be buri fufu bin tawrede o do nyaw o leedi mandi docteur hamidou dumbia yo gollowo l'hopital ponje kedana kum hanni fatou jan e do fayso ousmane nyali budi
ko heewi iye yeeso e ñawuji noddirteeɗi cancer hono ñawuji cancer nangoji e rewɓe hono ko mbiyata col deltéris illa hitande 2000 mali heɓi leyɗe kewɗe paabotoɗe hono franci kañe leyɗe goɗɗe yalla rewɓe ana ƴeewe fandarane sawrede e o ñaw ɗum waɗi ɗo bammako ɗo kañe le gelle kewɗe yalla ñaw cancer col deltéris o na sakke dow kabaru ñaw cancer nangowo enɗi ɗum du dabreji kewɗi kollitama hono rewɓe cawrirte kañe koye muɓɓen daranoto faamude yalla ñaw o won e muɓɓen na alhaali makko won e muɓɓen faa kañe en jaati e koye muɓɓen ana goni cuuɗi muɓɓen ana mbaawi daranade faa paama hono ɗum wori annda sini tawi jaati won e ƴiwdi muɓɓen hono ina mum na gogo mum na bande mum debbo goɗɗo sini tawi ñaw cancer endu nanguino ɗum ɓen kañe hoore mum darano hono haani ƴewtorade pati o nannga ɗum
rythme soutenu
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaruji de réseau ngaydi en bianto yoso tonno ko buri to bian tonuji chapande jetti bidje ngoni pecciadi bian hakunde sugabe temedi don jokolbe hinnibe projet embauche le cercle yoro cercleji yeroso kadjolo e kolonjaba e wi landini dum ben yo faba yo fadde bian e wi landini dum be fada mudun woni bian boytude kuteji nyaw covid 19 do kebal bian be do jokolbe be tottam bian gollede hewre dum tottam bian ewde kaki lortude juude yotare thermos bian gel hydro alcoolique ko nadde mun en yo do le projet formation professionnelle et dou faba fier et kanya fida gaw tonno ben projet faba fawde sukabe be nata l'école fe madun be jande mun haddi lawul ben batte nyaw covid 19 fudi ben beta ko ben to gaw tonno ben odo projet mo lebbi odo programme ben ngo hejo mo lebbi jegom fanda mudu woni faba de be sukabe ben e no mbawta ben bamtude jande no do ben landindo do woni ONG Accodis e do itugol kalisi UNICEF entimino kabar wi di to burem tonno ben l'école burem ben han wondi hinnaade sanne fa ben ben woni tabagol saraji rentude di fuditi gol jande di wi kambe lam ko be jande ben kanye pelle humanide hay bugol mbiyen e saraji dum turdi golle jangirde fof mbiyen hinni odo kabar o no fiwri denno e do waygol basal mbiyen bawde do bawde basal bawde mabbe e tawde fof denno dum timinta kabar jamme hande mi citi non tan baabe sati fof humpitade do bembal ami 3 double post 28.org ma dum noddon no viamu 3320 do sedde wetre meden magazine.